lingulu Ruwane ni kupeleke kibwezi Uko kwetu, baby I love you too My dear Sumbua, come I tell you something About the way I feel I love you My dear Sumbua, come I tell you something About the way I feel I love you My Sumbua, uka kwa kwa My Sumbua, I love you too My Sumbua, I love you too. Umi alikuwa ananinoki. Hata mimi nimemnoki. Nakachukua raundi. Mtoto wa kifalme. Nitifuga gele duka na kemuno. I'm ready kukuwa mbamba watoto. Tabia zako zinavutia sana. Unaweza nipikia ninone. Sitashindwa kukupeleka melika Hata ndege mimi nitanunua Walembo wengine mimi nimewachana Juu nimeamua ni wewe Sumbua My dear Sumbua Come I tell you something About the way I feel I love you My dear Sumbua Come I tell you something About the way I feel I love you My Sumbua Uka kwa kwa My Sumbua, I love you too. My Sumbua, uka kwa kwa. My Sumbua, I love you too. Nina kupromisi, nita kuprotecti Sumbua kipenzi, njo mimi kuowe. Nina kupromisi, nita kuprotecti Sumbua kipenzi, njo mimi kuowe. We Sumbua, kinduwa kwa Sumbua kipenzi, njo mimi kuowe. We Sumbua, kinduwa kwa Sumbua, kipenzi jomini kuowe. 00